Magic Anger on the beat.
Sweet is for you. Donna make us a bonita. Magic sang upon this one.
An eye boy.
Make it a you come a pilot. A chini, si sugar tena. Waki big and bear come a pilot. One be ego go me mwe mama ni nganganye. Nganganye. Nganganye tena. Waki chocha baby ni shikilie. Ni shikilie. Ni shikilie bema. Waki big a jungu ni nganganye. Nganganye. Nganganye tena. Waki chocha baby ni shikilie. Ni shikilie. Ni shikilie bema.
Party boss. And I boy got the game lock. Bakalin in Tawambia, Maisha, London. Hey, dealing with a boss, said you know that. I do body niche channel, I'm the program. Saga, a girlfriend, I'm loving your vibe. Apaka me waka motokolo nana. Passing your clothes, kidogo, kidogo. Itu pelugo, nito, injeve, kidogo, nipe joto. A baby nakutaka, we sitaki nobody, yes. Uyo fala jomulize, we nani, yeah. Nakupa tam tam, tumalize na makali, yeah. Sisari, yeah. And I boy.
Nigirege, you come a pilot. Chini si sugar tena. Waki big and bear come a pilot. Wambi ego go mi mwe mama. Nganganye, nganganye, nganganye tena. Waki chocha baby ni shikilie. Ni shikilie, ni shikilie bema. Waki big a jungu ni nganganye. Nganganye, nganganye tena. Waki chocha baby ni shikilie. Ni shikilie, ni shikilie bema.
Say mabu, strike a road you. Kwako miki reggae, kwa pigeon talent you. Say you, but think me I go do. Bust up me brain, go rogue and go full. Done a bad man, wanna live with you. Them say you bad girl, but me satisfy you. Look so fine, mama tempted to touch. I love your boogie dance, baby, wine to the top.
Miki reggae, you come a pilot. A chini, si sugar tena. Kwaki big and bear, come a pilot. Wambi ego go mi mwe mama. Nganganye, nganganye, nganganye tena. Waki chocha baby nishikilie, nishikilie, nishikilie bema. Waki biga jungu nganganye, nganganye, nganganye tena. Waki chocha baby nishikilie, nishikilie, nishikilie bema.
Ache wakule kwa macho. Ni wapetishi wafute na jasho. Tume match ka ready na purple. Baby mama washa fire hapo kwa dance floor. Ufurai ni furai. Niko na suti ni petai. Weni arrow mi masai. Tukunye kahawa gidurai. Nipige munju ni kwe high. Nika ma crowds in the sky. Niko na jeans dunga Nike. Niko na jeans dunga tau. Wanna dice peace niko local. Wakikuya na watoa moko moko. They wanna play the game hisi loto. Dawa ya wakuwa ekambali na watoto.
Make it again, you come a pilot. A chini, si sugar tena. Waki big and bear come a pilot. Wambi ego go mi mwe mama. Nganganye, nganganye, nganganye tena. Waki chocha baby nishikilie, nishikilie, nishikilie bema. Waki big a jungu nganganye, nganganye, nganganye tena. Waki chocha baby nishikilie, nishikilie, nishikilie bema.